It's Bob Maneke.
Ni maradufu upendo wako umenifaa. Ni maradufu, yeah yeah, uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ng'ara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ng'ara. No no,
in case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. Nitacheza nawe, nitaringa nawe.
In case you don't know.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mine, neza kaa kwa couch. Ni try kukuimpress ata smile baby angalau. Na tunatesa hii town, tunairun walai. Maheto na kesho akitry kubringu lover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location ukaa mali pia to lounge. Night iko special surround sound, movie loud, do be loud. See you allowed ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true, live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath, then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist,
resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaringa nawe. Nasema mi najivunia kwa nume mafura unayonipa, nipa darling. Nasema mi najivunia kwa nume mafura unayonipa, nipa baby.
In case you don't know,
nitacheka,
yeah, yeah. Nitacheza,
take my eyes off you, but oh yeah, I'm tryna hit on you, the uko juu. Hey, I can't take my eyes off you, shine so bright. Girl, I noticed you from afar, I like your style. Mi napenda ulivova, upita pokinye kinazidi, watu washindo takuongea. Tempting and it's unfair, cause I have a girlfriend back at home. Yeah, hey, girl, I appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. I appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. Baby, yeah. Uwe ndo demkali umundan, baby, yeah. Mimi shabiki na kukubali. ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. Uwe ndo dem kali umundani, baby. Mimi shabiki na kukubali, ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, I appreciate your beauty. Such a cutie, I appreciate your beauty.
Chagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Darling, darling, I will sing your favorite song. Na level so deadly ukuona jua zina exist ata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni daddy ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utaona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire. Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, piga kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, Nashu wanga mdeadly. Marapo anona movie, Nashu kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nashu waga mzi.
Here I go, geuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kunidits, sitabo, nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row.
Dance for me, babe.
Oh, yeah.
Just dance for me, babe.
Oh, yeah.
Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah. Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bai mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adikesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? What? Relax and take it easy. We only get one life, yeah. So live your life.
And touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner. Unaishi aje vi basic. Nika kesho iko promise. Na kuna era sitesi. Napenda album ya Chronics. Nyuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali. Wana kungoje udedi. Waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Waiva kidai shopping twende overseas. Mekam na gani kubwa let me show my kids. Nazia kajui ya meza wone emblem jadinya. She's kindi ostima wacha kenje nani.
Keep jogging, keep jogging. Keep jogging, keep jogging.
Kuna era sitesi napenda album ya Isa. Kama patuonge kwanza nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya free joy katae kanya bule. Style imenda shule tuko high kama shule. Najua hapo likosha hapa tu ni fry kabla ukule, huh. Kila dogiko na siku yake, huh. Napaka maisha tisa ni unfair.
kila siku kiamka amka na asante. Fraya luko nayo acha kujikompea. Ule na mingi ndo anaongezewa tu yake. Gomtu alisemanga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking. Yeah. Keep talking, keep talking.
Another woman looking at me. You hate my addictions, you love my dreams.
The music we making, it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa to Naikamia to most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
Poisonous. So many people keep hating on us. Open your eyes to the backstabbers. Open your ears to the backgrinders. So Jah guide us, who lead us in a matat. Look at Jesus, come atat. Ona leo tunachoro kwa matatu. Damu jacho na machozi tu mwanangu. Uliza kiatu. I've been on the grind. So much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine. Before nifike finish line. And I'm having a good time. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the light flies. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again. You know, they never know the story. For the glory, I do it all again. I wish we could rewind.
Na wanashindwa tukutema dena. Inabidi tukumbeza. Matema chungu tukiwa sifu tumahail. Cause they can never let us go. So inabidi to explode. In situation to before. He get toxic hey. Nahitaji my good vibes in my lifetime. You're my only hope baby, you are my lifeline. Keep you in my zone in a me lifetime. And we can make it all the way. Cause they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind. Yeah, I wish we could rewind. Rewind.
To the times when it has to be tough. Yeah.
I wish we could rewind.
I said before she took me in my stuff. Before the fame, I would do it on the team.
Vibes are positive, this is something I will live to remember. Learning I feel cabba's anger. I'm thinking I'ma stay lit till December. Beside me is a shorty ready kuni kiss Nicky Sema. Kamela ni ngozi rangi chocolate. Mi apokado chicho nyanya like a bobo rasta. Amela happy, leo si shiki moto faster. Na sichatoa tint, isn't it effects a cocoa butter. I remember doing shows, spill a bay. I swear it wasn't easy but still a pray. To pick a toughies, my boys while they pick a chase. But now I got a bunch of kicks to give away. And bro, na siringi na mafano nipenda tani kithro mashilingi. But leo, nitatoa tau kama tati. Then later, nitatoa trials and a shati. I can even walk naked, Mr. Jali Kwani. What's that to prove, kona chonfuko wiko hali gani. Me, I'm just living my life and I'm hoping we can rewind it. So we're living it twice, oh shit.
And they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind. And they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind.
Everywhere I go, nyanziye buruburu, Hamza inako. Hasla na saka mkwanja, sina dough. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Ojui wanna miss na ule mschana hardcore.
These streets we bange, give them another ghetto ange. Stim stim zibange, give them another ghetto ange. Give them another ghetto anger. Skim, skim, zip under. Give them another ghetto anger. Skim, 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 zip under. Skim, 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 zip under. Jipanga ninyoe akili nywele sina taban kikoe. They want to spoil, they plot and ploy. Give them kicks me tie, punchlines ki floy. Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kikoe. Labda tuko fair ya captain na hoy. These streets we ban them, yeah.
Another ghetto under.
Skim, skim, zip under.
Another ghetto under.
Na X kwa S niki andika sasa kwa SMS. Kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Jali aligo akisha kam mkanye asiji west. Kam soba Kim Kardashian anataka tuku Putin kama Russia. Tiger Woods ali chase holes kwa goals na off court. Of course kuna tofauti ya great men na get men. Wote wana rungu, sisi ni same but sisi see them. Kwa hivyo situshuku kumarithi fiti. Ni manzi anajua kuchagua nyanya marikiti. Sikupigi Kiswahili malinguistic. You're more to me than kuchagua drapes na kala to paint ceiling.
Siku mengi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikasa na sana. Juu badaye tutaacha na chana. Sikila siku hey subu. Unatakaje tutaishi vipi huku.
Zima formula, mwana ume si duke je iko kwa trouser. Inside, na on the side, future tense. Toka base, skuma range, zungusha fence. Super fresh, nita kuprotect. Kama Santa, nikuwe na ma elf. Siko busy ni priorities. You can see me, time Josina. Natafuta unga, niwe hodari jogo. Nina plans za leo and many more. Tulembuwe a six pack, broad shoulders height. Beauty ya mshini view from behind. Only shimo five kuingia ni anyoka. Sifa za kuchafu wa meza. Hizo plan cancel, we si meja.
Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikasa na sana. Chupa dae tutaacha na sana. Siki siku hezu. Unatakaje tutaishi vipi huku. Unaona
sewa kwa guesswork. Tunajekelea kama Mkenya na aswa. Anakunja ulimi Jamaican patwa. Riza za sauja loose school za bed. Nikelelea mtoi 3 a.m. When our best days ni kupita kwa frame. When bright days in a dim. Hata bishop, queen, king kwa chess. Kama pona na itaji hand to move from one place. Sita kutoka kama British EU. Nina plans forever yanza na yes I do. Yeah, automatic D. Inasimama kwa B. Will I find her pretty? The one God I need gift. Ama nita kwa the other end ya IG. Slate me na keep on speed.
Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikasa na sana. Juba dae tutaacha na achana. Sikila siku hei subu. Unatakaji tutaishi vipi huku.
Tukitafuta marishi kwa magemu. Tuna wewe uko game, yeah.
niko game inde. Nina pega poster inde. Misi kama ethics, ita change position. But bado na kubeng. Yeah, niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Si niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu tu. Si tuko na drinks na madem. Drinks na madem, we kamu. Si tuko na drinks na madem. Drinks na madem, we kamu tu.
Sini furahide, na kuna daigen. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gimbo nyoste. Nika juja, juvile kako thika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makele kirombo sani na chesta lafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Inks na my inks, inks na my inks, we kamu. Sini kona drinks na my inks, inks na my inks, we kamu.
Kali, ya kika sapundi wana chesta funga. Atiyoyo, na kwa jiku shom.
Right,
eka sapunyu, diyo place ni megro kasapunyu. Diyo place na kapu from kasapunyi. Diyo place ina nino, kama ujajua nita make it body no. Oyole,
domali mimi nina stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I may not care what they say. Kayole till they put me on a grave. Uja big one get a jumpy due to tea. Tuna mere meta chusin joma G. Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up, everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I pick a 10 nil to me what watch up below. Some of them I hate, cause of how we keep it real love. It's just the wanna be when they look into the mirror. Sissin you my killer, killer, killer. Hey Kasapunyu, do your place ni me grow Kasapunyu. Do your place na kamu from Kasapunyi. And do your place in Anino. Kama uja do anita make it body no. Oyole,
domali mimi nina stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I may not care what they say. Kayole till they put me on a grave.
Who keep picking my round in my gizani corridor? Kuni kubaya buda ni kungorito. Uje to andula wasa teki nyonginyo. Na uje teki nyuma wasa teki morinyo. Atuko bezu, tunatoma tukichana. E vibe siko sawa tunacheka. Meditate tukicheki wasichana. Polisi wana kuja kusumbu watu vijana. So bring it, kama unanoma buda basi uneza bring it. Kama ni biashara pia uneza tui bring it. Kama ni kasupa, so bring it. Tunajua face stick up baby gala bring it. E choko zona puta super du. Koko wa iyera liko luta juu. Esefu wao izi ata super juu. Vaskani no mamada na e Kasapunyu. Niyo place ni megro Kasapunyu. Niyo place na kamu from Kasapunyu.
Wala wali hate is drop din sili. Ema kid to the gym nikitafuta shilingi. Wali dhani sita make but now niko kwa TV. Wengi wali hate wanajisikiza kwa CD. Maheta nka vidonda na mindi yo GV. I'm the man for the job, boss check out my CV. So kona jifanya mreal.
Hapana tambua.
Una make goma to feel.
Hapana tambua.
Na kusho vile na feel vile na tambua. Jukani kumake hits buda na jitambua.
Hapana tambua. Hapana tambua. Hapana tambua.
Tambua, 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 tambua.
Nite rasta, kakitu mfukoni utadhani mini pasta. Pesa mkononi ni nageuza machapta. Na kuna dem na kula cannibal mini shata.
She wants some, she needs some.
My fans now wanna die, my hit song slow but true. And your design mina hit boss. Na nime machua kimziki vile na speed boss. So kona jifanya mreal.
Hapana tambua.
Una make goma to feel.
Hapana tambua.
Na kusho vile na feel vile na tambua. Jukani kumake hits buda na zindambua.
Hapana tambua. Hapana tambua. Hapana tambua.
Tambua, tambua.
Hapana tambua. Hapana tambua. Hapana tambua.
Selfie, selfie. We all know you know yourself.
Catch a groove on time.
feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Hey, kele iku sawa nimecheck. Na leo na die, moja ya power that I will never forget. Drop me your pen and a location. Stack your stories, I see mumi stack in my conversation. Stack, hey, utani pata kwenye gate. Kama ni appointment, you know that I won't be late. Nope, this story najua well, na relate. So katambe mtumbili, sote to participate. Take a selfie.
Leo nimecome ku get down. Leo nimecome ku get busy. You've been on my case for a while, but baby I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Maisha ni mojo atan bambisho na semu kosa. Wacha ni akikishe. Young wild and free, kijana na PD. Usiji ni ime cha ufo, usiji TNZ. Leo ni leo, siachilie. Jipigie kifua, siaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanza angoli ya juu, inaweza.
Fast life, you want touch away. It's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we living a fast life.
Tunenda from titi mtiti all along. Nime notice your form, miko fiti tu me bond. Sa tunengia zone, utushike isha go down. Kwa DM lo perform, na umimi ya.
Take a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Like Mando, the way you
are. Vicky Mando. Tango ni kuone, umeni changa msha. Swaga zako na mapose, unaka two star. Oh, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy, hey. Oh yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, 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 let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, 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 oh, ay, 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 oh. You shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. I'm coming out of war. Tonight you can call me Mr. Loverman, eh. Sinanga shida mingi. Kwetu ananita Mr. Chairman, ooh. Nesigida Dodoma, eh, kwenye rinda la Cinderella, baby. Kwa gala nyo, let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, yeah, yeah, yeah. Mm, yeah, yeah, yeah. Feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida za maji ya ngozi nyororo. Wako siyo shida tena. I feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida za maji ya ngozi nyororo.
Blem, blem.
Show me what you got.
A blem, blem.
Show me what you got.
A blem, blem.
All my girls see bad.
A blem, blem.
PSC to Cali.
A blem, blem.
One yo oh.
Usha blem, blem.
Baby girl you got.
A blem, blem.
Ooh yo oh.
Usha blem, blem.
Baby girl you got. Kulo 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 kulo. You're my sunshine. Sunshine. Show me what you got.
party carry.
I blame them.
BSC tonight.
I blame them.
Baby girl, you carry. Oh, my baby, want you, oh.
I blame them.
Baby girl, you carry.
I blame them.
Coolie, oh, oh. Push, I blame them. Baby girl, you bad.
So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me trippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something, now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, don't bother, go and tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it?
Bossy.
I came to rap, you know, do my thing. Sabi put me on the gram, you know, remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top ball, Larry. Man, a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man, a boss, yeah. I make your girl melt like I told you. I'll be this way someday. And I write for myself.
Baby no girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Think with the badness, look how she at. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black goddess. Own it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I see what may be good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm black goddess.
control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, if not time's pulling up the one, it's alright. I know what you want, the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie,
don't be serious.
Come the boys,
come the band. Down they sing this song. Da 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 da. You come to make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One apaka, one paka, one Anita. Answer. When I'm boy, I talk to kill a say. One apaka, one paka, one Anita. Nasi fi walk on my pants, no matter. Wanna paka, wanna paka, wanna need a answer. Kunde boy, chata kilase. Wanna paka, wanna paka, wanna need a.
Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama.
Mama
Ainuka.
Baby shot them
Ainama.
Hey hey hey.
Shika
kota. Konyesha ulivofunzo
Ainama.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet, vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama.
Mama
Ainuka.
Baby shot them
Ainama.
Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey. Ruksa kutunga.
Oh ya god them. Toto nyaupoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima. Kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
Ainama.
Mama
Ainuka.
Baby shot them
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha ulivofunza.
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutu.
Hey hey. Oh yeah. Oh baby. Niruhusu tufanane. Huko nkiamini one day utanioa. Baby. Nikikuna na manwe na haja. Waga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunu kumia mia. Kwa kitomi ni kande. Kwa moto baridi zikande. Kama ruba ni gande. Tuwe wote. Ah come baby come baby. Sumari kwa nyundo ni gonge. Oh Monday to Sunday, I love you.
Kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia.
Iyo kote.
Kiona kwa juu chini naizamia.
Iyo kote.
Sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote.
Nakunja goti na pandisha mori na chichimea.
Toka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme chocho kwa chocho. tena nikichoka ni bebe ni kwako mtoto ayee rafudhi ya pemba rangi rangi nyule kihindi chambi chambi na cheza rafu kona bambi boko boko
hey refanta go pa penalti mpira ushawe kwanza te mekaji magol kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki
wakichomi ni kande kwa moto baridi zigande kama ruba ngugane tuwe wote
ooh yeah
oh, come baby sumari kwa nyundo ngugonge oh Monday to Sunday I love you oh basi
yokote soka bedi kwa kochi kitanda na chumia yokote
kiona kwa juu chini na izamia
yokote
sungura nipe karote marage sijazoea
yokote
Konze goti na vandisha mori na cheche mea
Asewe, gonja jiseti Swali susa na kula Fanya wainama kisha roteti Tuwa kunjishe na sura Leo shimo limetema Meshinda beti
Shinda beti
Tuwa unyashe sinema Wakina feti
Asajo, nejo
I like it
Wena tancho godo
I like it
Ajinkolo jinkolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jinkolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe Siu jibebebe Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe Siu jibebebe
Ae, nataka kwenye pachu pachu
Pachu pachu
Kitandani mwendo kwachu kwachu
Kwachu kwachu
Nichanganye waone Niwe fiatu fiatu
Fiatu fiatu
Hili pensi walikome Washakunaku
Shakunaku
hey. Baby sakororo Kerewa Naija
Soko soko
Nomboro Malewa Aija
Roko noko
Mikwako shote atakila Lewa vimba
Vimba
Mkuchekeche kama wakila Mkude simba
Asajo nejo
I like it
Unatancho godo
I like it
Ajinkolo jinkolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jinkolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe Siu jibebebe Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe Siu jibebebe
Oka
jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe
See baby now we are two in one We are two in one When I'm away you call on me Miss na come through yeah to pick you cuz baby now we are two in one yeah we are two in one
oh na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Baby, why the mutezo ever come my way? Mm. You make a grown man sad for sure. Kao ja juwa mami now, you know. Uki wana mi wani shika mo. Ndani ndani paka kwaro. Oh baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock on you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. Miss na come through yeah to pick you cuz baby now we are two in one yeah we are two in one oh na 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 na
I want for the money
yeah,
I want for the money
yeah,
I want for the money
na story za obore. Yeah. Kwa kitabu waka sobe. Yeah. Kwa malize na mayowe. Wana leta chuki chuki. Chuki chuki.
Baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Time any day at a Monday. Nadishi daily single jipaka Sunday. Besha ya kija na mpa kipande. Tunadishi wote tunapiga asante.
When
Joshua 1 plus 8 kwa wadi yake ndo mina meditate. Ina educate. Shika, it's not too late.
Kula neno,
kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno.
Give me space. I can hear myself.
Kula neno, kula neno.
Nguo zira luke like a baby.
Moji anja bidi we drop this a heavy.
In class we party, in class we raving. Wakiuliza, washo in class na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about he has done for me. Daily blessings coming.
Power.
So na shukuru niko sawa. So mina vimbada hey. Na mpasifa kama kawa. So mina vimbada
hey. Vimbada, 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 energy.
yake orai ni shoti baba na ukincheki hapa ni imetoka pa na kauni ya mimi unaweza uliza shosho bila lisumbuka kwa soko alafu toka ukoka sasi watoto wa songo sano uri ya tandogo so na shukuru niko sawa so mina vimbada na mpasifa kama kawa so mina vimbada
vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada enaji kumpa sinaji
Miracle baby, you spin on my hand.
Ha, on my hand.
Candy dem, you spin on my
hand. Ha, on my hand.
Aki home na shikisha na my
hand. Ha, on my hand.
Zikishika ni na drive na my
hand. Ha, on my hand.
Kwa mini endo lize bora ya. Boy fiti wanapenda nga kulima Dema kipita wanaguruma Akijipo wanapiga bila huruma Miracle baby zime nice na chachisha Na shika jaba dudo zime jaba hasha Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha Sikirunda wananza kutetemesha Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole Shalkido ana spin na mayeng
Na mayeng
Kani dem ana spin na mayeng
Na mayeng
Kaki home ana shikisha na mayeng
Na mayeng
Zikishika ana drive na mayeng
Na mayeng
Kwa mini endo lize bora yeng
Bora yeng
Anajua yo spin na mayeng
Na mayeng
Usiwoni nimefintika kulikuwa na kajam flani bad tumekapita pewa tozi ku nice twende dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kukukuza una play na kudema dema nikushike filthy wa high chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mnipe nduru ni washo ni kiflow ni washo ni kiflow ni washo ni kiflow
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
Wamnyonye,
wamlole. Masiba, you spin na maye.
Na maye.
Kani dem ana spin na maye.
Na maye.
Kaki home ana shikisha na maye.
Na maye.
Zikishika ana drive na maye.
Na maye.
Kwa mini endo lize bora yeng.
Bora yeng.
Anajua you spin na maye.
Kafara, Masilva, new hit wa mlambe Masilva, new hit wa mnyonye Ukia nika na nua wa mlambe Ukia nika na nua wa mnyonye Masilva
Ukia nika na nua wa mnyonye
Wa mlambe
Wa mnyonye
Wa mlambe
Wa mnyonye
Wa mlole
Lexia
Sana sana mihuanga
Ule de Ule de
Sende. Hey,
nilipanda juu bila shaka Si walisema nikihama nitablanda I can't do it on my own, I'm a murder Everything that I've been building from the start up Eish, but I brush it off na mswaki Minda saka hizo doza mulami Don't you watch nina stories of rap Nijenge nyumba kwa bahari nikipush mahama Still pull up in the scene kakafiri The law put me up here si majini So I'm just trying to make this work marambili Maybe in this next try I'ma make a killing But anyway, it's got done changed New flow that I cop's gonna leave a stain And I'ma prove to everybody that I ain't the same And sometimes I'ma change, hope you hear me saying that Sana 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 mi huanga
Day mama speak na maganja
Sana 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 mi hupenda
Kucheza hip hop ama raga
Sana 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 mi huanga
Chini ya maji hutanipata
Sana sana
wanna keep it on the regular. Me, I keep it on the regular. Yeah.
Sana sana misi koki ni saka mchana. Usiku sako japa njugu kuchanga mkanga. Ndiyo msupa akijipa na chapa nishanga. Anabaki yaki wika
sika usikai sana.
Maisha east ni normal wezi survive hama. Lakini at least mina wana ya leo sikai ya jana. Jituna risk kwa kora kasi mabist. Kwa kona wana kuflisk ni kama wana kudai bana. Kila design imeweza na washati. We mwenyewe huwezi chezo unataka team. Mindo nilitumaga red sun kwa sapika. Una nitafuta wete mbeza mtaza east. So let it be known I came with the family. Brandon you wrong with nothing to play with. Ndani is on my shash Malawi. Cause I'm bad to the bone, you can't compare me, yeah. Sana 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 mi uanga. Nigga wama spliff na maganja. Sana 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 mi upenda. Damn wama hips na mahaga. Sana 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 mi uanga. Jiji na bado hutani pata. Sana 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 on a regular. Me, I keep it on a regular.
Sana 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 mini yule dame. I keep it on the low, sipendangi fame. But me napenda cash na madola. Na how much ali player, player Maradona.
Na sana 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 mini yule guy. Mwenye na die, toka east, misi kudangani. Niko na crutch na mabist, sezi kujihide. Joku vutangwai kwenye street, sezi kudeny.
But it's on the dash 50-50. Sibongi stories za mabio kama blinky. Yani mina mwada 8, tuki spit 8. Goma itashika panza, takula bait.
Washa kubali ndomana, wamejitoa risk. Sini wenyeji ama fala ni matua risk. Mzee mzima siku mbizi. Lazima nijichaje ndo vasi ishe fit iska.
Sana 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 mi huanga.
Damn mama spliff na maganja.
Sana 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 mi upenda. Damn mama hips na mahaga.
Sana 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 mi huanga.
Chini ya maji hutanipata.
Sana sana keep it on the regular.
Me, I keep it on the regular.